Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajala tu tarawre to bogi jalega fandu hala Mamadou Samassi ko jam nyaldi sakrabe hedibe. Dokam sare kenyen na woni ko timmi ci lol lidirbo kawrtal do ande kesselle Mali dunke en be jeli yu gulleji lamu leedi ndi wadire ande kesse. Debbo Djibawo Rukia Traoré na jukiti imadar makko e wi awuka makko nyande doga jeune woni ko kanko artiste jeddo Mali nangali aeroport Italie be doto famule journal meden. Wattu ndungu ngonda e mudun no Faysou Alhali to bojji di benna wimbi ndemobe yogabe wobbe kay jike mun en bonali bembe cebe cefkeli yewtere meden on nan parla dingun seme kawdi amen hande kikiri aljumaire noko jetti juin 2024 bismillah sakrabe kartal dido baldu ande kesse timmi kenyen noko jetti juin ele magal wonko hawra do mudun yalla yirwinde kebe leedi Mali kartal ngal udirama tutugol ngenariji susule hikka o wonno nawtorade ande kesse de le tinare yimbe le bangal ti alaji le sahilgil Moussa Malle Sissoko wonko hebane kede fo sango Ousmane Niall Boule Ali Cissé
golleji kewdo woni ngadaade le ngal kawrital hokugol e nangugol hawrobe hen kolliti hakkilaji kandi daranede Abdel Kader ki won directeur national de l'économie numérique warti e dow kabaruji yogaaji be kolliti
promouvoir et renforcer
faabaare kan e daranaade ngadobe jahul e ngorul le gollirdi furuba yalla haajiji mu em an heba huntaade tabugol sariyawol bangal ande kessede le leede kawrtude le dental ngal be noddirta ayes janginde e humpintinde jamande bangal hono watta yalla ana nawturo ande kessede buri fu jokolbe
les jeunes
ministre communido hala alhamdu ag ilian holti wide ima daraji garan hunkenede hore dow faabare be sukabe jokolbe darani be moyngoji dum waran wadede farde sariyaji bamede do kabaro star top e wi makko
ce debat on tan joda halaji latke sababu e juude amem andude hono fu beme ande de wordi le leede kawrtude le dental ayes ngal dum latke sababu holiti dem miide jom kayo wajibi lawol itte garo faabare yimbel jogibe ande bangal dedo beme ande faabade be ele ko be mu interfaayo to daranaade denaagu do beme ande tu
Aissata Sall won dokkaade ngenaari le ngoddar dirgol kabaru startup le nde yontere kenaande ande kesse le hitaande 2024 e do kabaru rewbe gollonobe koy mu ben o startup politi en golle mo wadi
on projet s'appelle
projet am mi o ka kodol ono dirte do e nyaaje ngadaade connecté kabbeteedo e daane daabaaji bo latal sababu holitide duro wakati fuso wom ko nawata daabaaji mu dum di minen dum mi de mbaawi faaba de mum min ngada ko min baawi yalla mo yida e veterinaire goto
ngal kawrita dida bal yontere kejanaande ande kesse dunken ande hewbe kawri hen yurobe Burkina Niger e Lagine
sakrama tuta haklaay modu kobare mbanga bem am Facebook en X dun Twitter kiddo mande ande kesse do mbenn nafakaaji mbenn demobe kanyi dun marobe dabaaji wono sisili nyalo mbenn kawtal kenyen ngal landini ben projet SNV e bondibe mudun nandana dum wadi bamako do ngal do tatundral hakilaaji e wi ardibe ONG o yo bangal projet lolludo stamp garbal mbenn fanda mudun yo humtande hore kabaru demobe e marobe dabaaji e fawde e waltere wakati jarata mayga tawatun kedan fastan wal CC e Ousmane Niall Boule
tum elewi kanko madame Jara Veronica Samaki njubbinowo golle projet mo noddirta stamp plus garbal humpintinde duro fayeto demobe hono watta yella na heba hunchude e nabirde yeso golleji mu en fa dabaji mu en di heba nyamde fa hara yimbe ru heba ko nyama
men kawrintina kabaruji gonde le nokkuje de ndarde cogguji godude le lumo e wattuji hono gore le majjun kambe marobe dabaji e remobe min noddambe min kollitabe kabaru mudun min baajobe ka golle mudun wana ko yaafi dum mila sinibe paminama fa gasifu ko yida dun hebete
ko buri yimbe le ujinaji chapantato e jeego yum woni nawtortobe dum le wi ngarbe hawrude hembe o do projet waram latal sababu e jood mabbe nabirde yeso keb mabbe dum waran latal sababu e jood mabbe do fewde e kuteje wayta gol wakati o
na utiliser
nawtereke on ko noddira service galbal le lumo min kebi nafa mudun sanne do nawtaragol service galbal golloɓe keeɓi nafa muɗum ɗum ɓeydi yirwinde kabaru demal les régions gaso do ɓurtugol coggu kulle ɗe sini min noddi ɓe tindinan min hono min kani wadde famin ñammin dabaji amen yalla ana paya sini ɗi payi nden woni komin
lewi ɓamoɓe anniyaji ɗi fa yetto yimɓel ɓe on ɗo golle wodani oɗo projet waram latat sababu daranade ñama harale lindi waram latat sababu ɗu naɓɓirde yesso keɓe jañeli tampuɗi sanne
projet men jogolalamu e kayenu kabaru jigaji leydi PGSM mbeno du faba banque mondiale e ministére jigaji leydi Mali na anni sembinde bawɗe golle ndewoy e guuroy mbeno yalla ɓeɗo no mbawa jarnade koɓe keeɓe mabɓe le nokkuji damaji nden ko warta capanɗo joyi e mabɓe no hanni nawtorade millioji ɗiɗi sifa yalla hinade golleji mabɓe keeɓe nden no sigol talkuru muɗum hakkude ɓeɗo kañe ɓenɗo ɓamɓe anña o waɗama ñande noga e joyi juin ɗum woni tratare bamako ɗo kanko Moussa Mali sugo tawa toon keɗno fastama Ousmane Niall Boly e Alcissé
ngal dewral an holla wiide ɓe sukaɓe jokkolɓe gatti koyɗe muɓen ley o projet keƴanaɗo laamu lobbo banggal golle yigaji e wi Hamar Touré juɓɓino golleji o projet ɓe paabirte jawdi noɓe jirwinirta golleji mabɓe
ɗerewol wongol mi ciñini hakkunde amen e jokkolɓe capan joyam cuɓaɓe wom goro fa suuɓe fa hayba ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe yalla golleji ɗiɓe nawiri banggal muɗum ɗiyan heɓa lawol e juuɗe mabɓe gotogoto mabɓe fu waram hokkede milloji ɗiɗi sefa mbiɗe jikkini jikke lobbo ni wiide projet ji ɗiɓe kollitiɗi waram nafude ɓe waram du nafude jañeli mabɓe
ɓe maroɓe liƴƴi gaɗoɓe golle sardineji maroɓe dabaji e remoɓe ana ƴuura ley communeŋaji sappo e ɗiɗi no ɗi golleji gatte ɓe kolliti weltare mabɓe
oɗo projet saabi golle jardin keɓirmi ɗum o waram nafude kam sanni mi cofe marammi mi faami kulleji kewɗi somi heeɓi oɗo kalsi hono yimɓe hollitiri wiideni mi waram gollude ɗum yalla om heeɓa ɓeydade saabi damaji ɗi golleji muɗum wawa jokkitede abada mbiɗe jiiɗi heɓude le ñalawma hannde o golle nafomi
ɓe sukaɓe jokkolɓe suɓaɓe jangguinama tafon farde ngol signigol faberegol jawdi waɗede
e mbiyat kanko jimowo jeeɗo leydi Maliro Ketraway nanggama ñande noga juin to aéroport Italie ndenno caggal ko ben jukama to leydi Belgique saabi holtan wiide honno wadde sukama o hollita nonno ndenno mitan wiide gilla 2019 kanko Ruki Traware o e ben jon galle makko kiɗɗon e kiiti banggal ben entugol ɓiɗɗo mabɓe ndenti heɓude ɓiɗɗo debbo ndenno kanko sakke amen o no hani yidude yimɓe saria ñande ɗiɗi juin to Rome toon e wi awokama ko debbo o yama ben o nelde yaade Belgique de banggal ben uddede toon ka ɗum fuytawede kanko madame Madda Lena Cloja Delere holti wiide kiya ben hakkillam munna jooɗi saamu jogui faaba lam koɓe Mali ndenno wonko hanni arkia Touré keɗno fastango Ousmane Niall Boly
omo tinni sanne o kaɓotoɗo du sanne o dima Allah e dande makko ko laati fuu ñande ɗiɗi lewru juillet ngaroru ndu o waran darade yesso saria mi waɗan e bawɗo an fuu hollitinde dow no noddirani wonani woni ko hani waɗirinde e hakkille amen yango banggal hakkeji ɓiɓɓe adama en waɗama saabi madame Traware wona neɗɗo bonɗo no ɗum waɗirini gasayi mbeɗen gondi e haldude kananke ambassadeur gonɗo ɗo Rome ɗo kanko jaati e hoore makko o yeeƴi ƴewoyde madame Traware
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen on noon parla hannde ana yewdu kabar toɓoji ley leydi ndi wattumo mbeen ndemoɓe yogoɓe jikke mum en bonali woɓɓe kayna cikkiti ɗon wattu goto ele saha leydi ndi mbeen ndemoɓe en domi fa hannde toɓoji ɗi gara toon mabɓe toon kanko Allah chawalet imfa heɓandi ɗo faba heƴaɓaɓe yogoɓe keɗɗo fastango Ousmane Niall Boly
ɗo kayi ɗo ko toɓoji keɓaka ɗum ana wimɓe himɓe ɗo bankas ɗo min keeɓa iwondeji kantiɗi famin awa ka kambo toɓude keñen o hokki min gikke lobbo ndungu o taɗi nadde hikka o sigaso ɗo ndungu o fuɗɗiri no gasiri remoɓe jeeyi awode guese mumɓen guelle yogaji gonɗe ley laamu sigaso awre mumɓen taɗi saabe rafi iwondeji ɗo yoroso ɗo kamboji taɗi heɓede sini a fondi e duuɓi ƴaɓɓiɗi ka remoɓe yogaɓe awi ka saabe rafi toɓoji kinaɓe awto kasen
bangal moddi kabarji amen yontere nde yo buri fuf dawul kanko kananke e transition auto burkina ton denno Moussa Agma hawtini dum fun kedno festango Ousmane Nyali Wuli
en puddira wartugol kabaru ji ngadde le yontere nde do halde hala wullitango ONG Avocats Sans Frontières Canada do nyalom adna kejana do sakade torraji ngatede do lende le wattu basiji e wi de fedde illa hitande 2012 tidallaji ngadde di latike sababu beydugol yangoji e torraji do lende fewde e rewbe e bibbe rewbe le saha leydi meden di kabaru goddo kasen gaddo le yontere nde ana fawi do yagol sabe gidiraago e golle horeju leydi lam hakkunde colonel Assoumi Goita leydi Burkina capitaine Ibrahim Traoré sakitek mo talatar yabbenede be horebe leydi di don kaltidi do kabaru rafinde nagu e yirwer bangal kebal de leydi didi en timinran di kabaruji halde hala wartugol malinkobe temede nayon yewrde porboy ministre communido bibe mali gombe sella hokki o kabaru le botu conseil des ministres gaddo alal bare noga e jeego lewru jandu
sijo tamani ben projet fondation iron del ngodo le mali na humpita ben danti tobe kabaruji ben wundi be kanya kala kureji wide ben ki mayiti Muhammadu Touré hino yafo mo ben guldo amen ibro hento bangi ton ben sartama nyande ala 24/2024 denno dum fudan watu 9h to ben l'hopital kati juktoto eli bangal ben sutra makoto kambilla denno tiagal dum jukta hen dowuji eli galle kanko ibro heddo ben wonande kambe gollobe tamani sakam pabbe do katena ko wolno hande mitan wasal fu dal bangal kuna fu ni 3320 mere mere non ka non famdi fufu gudi no ko tawel telephone joomu do sadio tamaden magazine yotere mere magazine mo hande yu kabaru kebal na non yowi dundu ima daraji di bili e fogile leedi di yalan be do famu keddan ko lali tangar hebane do faba hejam abene jogabe do fostango Ousmane Nyali Wuli LCC UN kirido
nerewi prisi
min kamel heppana saatu yottagol wakkati zaban o laamu segudo min yidi zaban o sanni
zaman adnde re
honno o sugo jokolle ni hewbe ana korseni fogi yogabe ana gaddum zingaaji jati fa ana gatta hen naaji neji fa keba jara hoto ki lekki yurata hono sotto be dun kebirta dun arewbe sotto be dun yogabe wombe kajulo sigaso e bamako koliti en hono kebirta ki be lekki fa chotto dun
senofobe sobe bonal
rewbe le senofobe woni kelobe zaban o le laddetu be ngara be chottira men minan numi bama dum min gadda dum bamako dum saatu chakuru 50 zaban o ujinere na du ujinere teme didi be dukkirta men dum zaban o ana iwa farabana o mu iwa laamu segudu luma zaban o songonga o wonko hebete mudum
kalu traware ana taje fogi ngendi noddirtende khalifa bugu le region sigaso fa wada jaagu mudun e wi mako fogi yo lekki tawetegi le ladde
on fan fein
do amen do ka mi anda fe goto demo zaban zaban o kale ladde toni mi kelo ita dum so mi ngara mi jeya dum gal nyalo mo hande o wolo fobe kami endu natti e sotugol zaban o be jeha be kele ya zaban o le ladde to ila o bendai be ada dum be ngadda dum le ngalluje mawde tiagal mudum be nabira dum to mabbe gam minen dum mi den jeya dum chakuru zaban ko to sa ayeyi dum ana tiidi fay keba hem but teme de juyi
ere kema duru soro kuma doro baray
entreprise zaban holding ana wayita bibbe ledde hono fogi horeje de gollerde bangal kake dirteur Al Hassan Sangare goltiwido ko heewi majjun tiagal leydi meden di be nabata
par rapport à la transformation
waytigol bibbe ledde leedi amendi hono zaban golleji mudum ana yara no wodiri gal hal mo leedi amendi wondi fewde mudum la nyalo mo hande o gollirdi tuskuy di ngala bawde sanne ana tiide juude mu en mu inde kulle nafoje yimbe yeewigol bibbe ledde hono zaban di leedi amendi tekka sanne
permanent
andindo kabar kebal no dirteur Oumar Bitibali holtiwide fogi an hani yirwinede le leydi meden di sabi ewi makko en way nafude bangal kebal ka holtiwide sabe ejin ngaji ngala do waltingol mudon le nukkuje dun wodi sanne hono sigaso ton ngaji kewdi fogi woni ko bonata hitande fu
golleji nawr di bangal tachugol bibbe ledde darde mudum ana momni sanne e juuda yimbe ngombe li kreduji di dum sabi so lamu le indi ana hani fiire dabere yel gollobe ngal do gollal kam en du ana heba hawrtule dental yel dedo kulan entreji kebete le kiriduji to an lato sababu yirwina dido nokkol
docteur amadou malle kuyate woni jokko directeur general institut d'economie rural holti wide fogi yirwina ka sanne tawene nafa mudun ana mawni le mali
en ce qui concerne les initiatives
na bangal bibbe ledde hono zabam wayti gol mudum le leede amendi an heba yirwude mi andina on tan wede sur ministre kumoni do demal an jogi centre mudum goto mo wondi faabaade yimbe ngadobe odo golle miden gondi faabaade be le wayti gol bibbe ledde hono zabam kan e bandu
andin do kabar kebal Umar Biti Bali be di wide tagal margol dabaji demal e awgal tajugol bibbe ledde an way na fude sanne himbe wombe le kereduji di o mandarta e kanankobe mo ina projet ngaji yalla anan jirwina fogi pabodu wombe le enukuje